This message, "The Perfection," by Brother William Marion Branham, was delivered on Good Friday evening, April 19, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Molaetsa ona, boitekanelo, ka mokae lengwe William Marion Branham, o rerile lantlha ka sekgowa mo maitsebueng a labotlhano le molemo, Moranang 19, 1957, kwa motlaaganeng wa Branham mo Jeffersonville, Indiana, USA.
Worship together with you. And now, just before the message, I have my good friend here on the platform tonight, Dr. Lee Vail, First Baptist Church at Lima, Ohio, who was one of my sponsors at the Lima meeting.
Le go nna fano go obamela ga mmogo le lune. Mme jaanong fela pele ga molaetsa ke na le tsala ya me e e molemo fano fa se raleng bosigo jono, Ngaka Lee Vail. Go tswa kwa kerekeng ya ntlha ya Baptisti e e kwa Lima, Ohio, o neng a le mongwe wa barotloetsi ba me kwa kopanong ya kwa Lima.
I asked him coming down tonight if he wouldn't just say a word to the congregation, maybe pertaining to the Lima meeting for the next moment or two. And I'm happy to introduce to you tonight Dr. Lee Vail, another Baptist that's got the Holy Ghost.
Ke mo kopile ke tla go lokwane bosigong jona. Fa a ka tla go bua fela lefoko go phuthego motlhamongwe le le leng ka ga kopano ya kwa Lima ka motsotso o o tlang kgotsa e le mebedi. Mme ke itumeletse go nna motlotlogolo itsese bosigong jona Ngaka Lee Vail, mo Baptist mongwe yo o nang le mowa o o boitshepo.
God bless you, brother.
Thank you.
That was all pretty strong for a Baptist pastor, wasn't it? Well, we are very happy to have Brother Vail with us, and certainly the doors are open for him to come back and visit us at any time he can.
Amen. Modimo a go sogofatse mokaolunge Vail le wena. Mo go tlele go ne go nono feletse moruti wa mo Baptist thata. A gone go sejalo sentle. Rona re itumetse thata go nna le mokaolunge Vail le rona. Mme ka tlhomamo mejako e mmulegetse gore a bue a re etele ka nako nngwe le nngwe eo a ka kgonang.
And now, tomorrow night is the entombment of the Lord Jesus. Sunday morning is the 6 o'clock sunrise service, and I believe the brother has announced the further part of the service. Now let us pray just a moment.
Mme jaanong bosigo jona, bosigo jwa ka moso ke phitlho ya ga morena Jesu, moso wa latshipi ke tirelo ya nako ya borataro ya tlhabo ya letsatsi. Mme ke a dumela mokaolengwe o ne a itsise karolo e e kwa kgakala ya tirelo. Jaanong a re rapeleng fela motsotso.
Blessed Lord, thy word is truth.
Amen.
And we're thankful for men who handle it fearless as they give it out to the people.
Morena yo o segofetseng lefoko la gago ke bo ammaaruri. Mme re lebogela batho ba ba le kgonang ba sena poifo jaaka ba le abela batho.
And as we open up the Bible tonight or turn back its pages, may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding to us. Through Jesus Christ we ask it. Amen.
Mme jaaka re bula Bible bosigong jona kgotsa re bula matlhare a yone, mamowa o boitshepo o o segofetseng o tle mme o bule lefoko la tlhaloganyo ko go rona. Ka Jesu Kriste re a go kopa. Amen.
This great night that we are celebrating of the crucifixion of our blessed Lord, I wish to read tonight from His own precious lips the words that He has had written in His book.
Bosigo jo bogolo jona jo re boitumelelang ka ga papolo ya morena wa rona yo a segofetseng, ke eletsa go bala bosigong jona go tswa mo dipounameng tsa gagwe tse di ratiwang thata, mafoko ao ena a dirileng gore a kwadiwe mo bukeng ya gagwe.
In St. Matthew's, the 4th chapter, we and the 47th and 48th verse, we read this.
Mo moitshepi Mathai yo, kgaolo ya bo 4, rona, le temana ya bo 47 le ya bo 48, re bala sena.
And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? But be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
Me fa lo dumedisa ba kaolunge ba lona ba le esi. Ke eng se lo se dirang go gaisa ba bangwe? Na re ba ditshaba le bone ga ba diri jalo. Fela ka jalo lone itikaneleng jaaka le raeno wa le godimo a le boitikanele.
And tonight we gave out that we were going to speak on the subject of perfection.
Me bo segong jona re phatlaladitse gore re ile go bua mo serutweng sa ga boitekanelo.
Now we that seems like a very strange text to take for the night of the crucifixion of our Lord.
Janon runa eo e lebega e kitiketemana e e sa tlwaelesegang thata go ka e tseela bosigo jwa papolo ya morena wa rona.
But today perhaps you've been listening to the radio and heard the different messages and the messengers, how they presented that great awful day when our Lord died for the sins of the world.
Fela gompieno motlhaope o nnile o reeditse soroma mowa mme wa reetsa melaetsa e e farologaneng le barongwa ka fao ba neng ba bega letsatsi leo le legolo le le boitshegang la motlhang morena wa rone a neng a swela maleo a lefatshe.
So I have chosen tonight to go around a different way to get to it. So it would be a little different and might refreshing you a little. May the blessed Holy Spirit inspire the word now as we take the effort to bring it.
Jalo ke ne ka tlhopa bosigong jono go dikologa ka tsela e e farologaneng go fitla kwa go yone gore e tle e farologane ga nnye e bile e ka nna ya lontshafatsanyana mme mmamowa o o boitshepo o o segofetseng o thetheletse lefoko jaanong jaaka re dira matsapa a go le tlisa.
God requires perfection. We want to bear that in mind, that there's nothing just part way can go in the presence of God. It must be perfect. Our worship, everything.
Modimo o tlhoka boitekanelo. Re batla go tshola seo ka motlhaloganyong gore ga go sepe se se leng fela tsela ya boripa se se ka tsenang mo teng ga boleng teng jwa Modimo. Se tshwanetse se itekanele, kobamelo ya rone, sengwe le sengwe.
Now in the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden, and they sinned and transgressed the laws of God by sinning, disobedience.
Jaanong kwa tshimong ya Eteni, Modimo o ne a na le Adamo le Eva kwa tshimong. Mme ba ne ba leofa, ba bo ba dira tlolo ya melao ya Modimo ka go leofa, bokgopo.
And when transgression comes, disobedience is the transgression of the law.
Mme motlhang go dira tlolo ya molao go tlang, bokgopo ke tlolo ya molao.
And the law of God, him being holy, just unadulterated holy, therefore no spot of unholiness can ever stand in his presence.
Mme molao wa Modimo, ena a leng boitshepo, fela boitshepo jo bo sa pekwang, ka moo ga go se labe sa boitshepologi se se ka kgonang go ema le ka nako nngwe mo boleng teng jwa gagwe.
So if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt with before the sinner can ever stand in the presence of God.
Jalo, fa e le gore boleo bo tlile mo lefatsheng ka tlolo ya molao, ka lobaka loo boleo bo tshwanetswe bo rarabololwe pere ga moleofe a ka kgona le ka nako nngwe go ema mo boleng teng jwa Modimo.
Now, if there is no law, then there is no justice. But law require, or justice requires a law. And the law, when it is recalled on, it projects justice.
Janong, fa go se molao ope, ka lobaka loo ga go tshiamiso epe. Fela molao o ne wa tlhoka kgotsa tshiamiso e tlhoka molao. Mme molao, motlhang ona o ikuelelwa, o tlhagisa tshiamiso.
Now by the law, no flesh is saved. Now the law cannot save us. The law was just the thing that put us in jail. But it has no redeeming power.
Janung ka molao ga gona ma e e bolokesegang. Janung molao ga o kgone go boloka. Molao e ne e le selo fela se neng se re tsenya mo kgologelong. Fela ga ona thata ya go rekolola.
The law only showed us that we were sinners and condemned us. That's what law is to do. It's to bring condemnation or to show you where your mistake is. So the law in itself could not save. It could only prosecute.
Molao o re supeditse fela gore rone re ne re le baleofi. Mme o ne wa re kgala. Ke seo molao o tshwanetseng go se dira. Ke go tlisa katlholo kgotsa go go supetsa kwa diphoso tsa gago di leng gone. Jalo molao mo booneng o ne o sa kgone go pholosa. O ne o kgona go sekisa go le esi.
And God being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner. Because he had overstepped the boundaries of grace and had become a law-breaking citizen, then he must be dealt with.
Me Modimo, a leng boitshepo mme a siame, o ne a tshwanela go nna le tshekiso. O ne a tshwanela go sekisa moleofi ka gonne o ne a fetile melelwane ya letlhogonolo, mme o nnile moagi yo o tlolang molao ka lobaka leo. Ena go tshwanetse go itebagantswe le yena.
And every law has a penalty. For the penalty of transgressing God's law is death.
Mme molao mongwe le mongwe o na le kotlhao. Gonne kotlhao ya go tlola molao wa Modimo ke loso.
And it had to project death to the human race. And all of the human race is under the penalty of this law.
Mme o ne wa tshwanela o tlhagisetse losika lwa motho loso. Mme losika lotlhe la motho le fa tlase ga kotlhao ya molao.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other remedy that they could ever stand in the presence of God again except this sin be dealt with.
Janong motlhang Adamu le Eva ba sena go leofa. Go ne go setsela epe go se molemo ope wa gore batle ba kgone go ema bo boleng teng jwa Modimo gape. Kwa ntle le gore boleo Jona bo rarabololwe.
And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big, that individual sin has to be dealt with before the one who committed it can ever stand in the presence of the Holy God.
Me ga go monna ope yo o ka dirang boleo jwa mohuta ope. Go sa kgathalesege ka fa o boleng bonnye kgotsa boleng bogolo. Boleo jo bo ikemetseng bo tshwanetse bo rarabololwe pele ga mongwe yo a bo dirileng le nako nngwe a ka kgonang go ema mo boleng teng jwa Modimo yo o boitshepo.
So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were subjects of death. And the law had to be executed. Therefore, it put all the human race under the penalty of death.
Jalo ka jalo motlhang Adamu le Eva ba sena go leofa mme ba ne ba tlola molao. E ne e le ba ba buswang ke loso. Mme molao o ne wa tshwanelwa go diragatswa. Ka moo o ne wa baya losuka lotlhe la motho fa tlase ga kotlhao ya loso.
Now if we can only settle down for a few moments now in our thinking and look at this great picture and remember that every person here is included in this.
Janong fa re ka itshetlelela metsotso e le mmalwa e le esi janong mo go akanyeng ga rone mme re lebe mo setshwantshong se segolo sena mme re gakologelweng gore motho mongwe le mongwe mono o abalelwa mo go sena.
Every man and woman, child is included in the penalty of death by the transgression of the head of the human race, Adam. By his transgression, every one of us fell victim to sin.
Munna mongwe le mongwe le mosadi ngwana o abalelwa mo kotlhaung ya loso ka ntlha ya tlolo ya molao ya ga tlhogo ya losika lwa motho Adam. Ka go dira tlolo ya molao ga gagwe mongwe le mongwe wa rona o ne a nna motswa setlhabelo ko bolebong.
And sin must be dealt with. And so God, in his great infancy and his great love, the law was to separate the sinner from his maker.
Mme boleo bo tshwanetse bo rarabololwe, mme jalo Modimo mo go se nneng le selekanyo mo gogolo ga gagwe le mo leratong la gagwe le legolo, molao o ne o tshwanetse o kgaoganya moleofu go tloga mo motlhoding wa gagwe.
Then he became annihilated and totally annihilated. There would be no way for him to ever come back unless that sin was dealt with.
A tloge a nyeletswe, mme a nyeletswe gotlhelele. Go ka setle go nne le tsela epe gore ene le ka nako nngwe a boe ntleng le gore bolo jo bo rarabololwe.
And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end. For he is completely forever separated from the presence of God.
Mme go ne go tla ba motlhofo ka lobaka loo go dumela mo go nyeletsweng gotlhelele ga moleofi kwa bofelong. Gonne ene ke yo ka botlalo a kgaolotsweng ruri go tloga kwa boleng teng jwa Modimo.
Now notice this sin and how God, being just, and he could do nothing else but be just, for he is the resource of all justice. Then there would be nothing else for him to do but to place the penalty for this transgression.
Jaanong le mogambo leo Jona le ka foo Modimo a leng yo o siameng, mme o ne a ka se kgone go dira sepe sesele fa e se go nna yo o siameng, ka gonne ena ke motswedi wa tshiamiso yotlhe. Ka lobaka loo go ne go tla se nne le sepe sesele gore ene a se dire fa e se go tlhoma kotlhao ya go tlola molao ona.
And the penalty was death, for he said, the day you eat thereof, that day thou shalt surely
Mme kotlhao e ne e le loso, gonne o ne a re, letsatsi le o jang ga foo, letsatsi le o go tlhomame wena o tla swa.
Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further and find out the very attributes of God, the Bible plainly tells us that God is love. But yet being love, he has to be just.
Jaanong ke setshwantsho se se lefifi se re nang le sone fano. Fela ka lobaka loo fa re boela morago kgaka lanyana fela, mme re batlisisa tsone dikao tota-tota tsa Modimo, Baebele e re bolela ka go tlhaloganyega gore Modimo ke lerato. Fela ntswa go lo jalo a leng lerato o tshwanetse a nne yo o siameng.
So love does not mean just the thing that can be petted and played with. Love is the justice of God.
Jalo lerato ga le kae fela selo se se ka dirwang seratwana ga bo ga tshamikiwa ka sone. Lerato ke tshiamiso ya Modimo.
Now, when God seen that his children had transgressed his law, and that they must die the death, then sovereign love stepped in to make a way.
Jaanong e rile Modimo a bona gore bana ba gagwe ba tlotse molao wa gagwe le gore ba tshwanetse ba swe loso ka nako eo lerato le le ipusang le ne la tsena teng mo go dira tsela.
For God seen that these children was to be absolutely totally annihilated from his presence. There was nothing else to be done. For they had transgressed his law, and the penalty of his law was death.
Gonne ka gonne modimo o ne a bona gore bana bana ba ne ba tshwanelwa gore kwa ntle ga pelaelo ba nyele diwe gotlhelele go tloga mo bolenteng jwa gagwe. Gonne go se sepe sesele se neng se tshwanetswe go dirwa ka gonne ba ne ba tlotse molao wa gagwe, mme kotlhao ya molao wa gagwe e ne e le loso.
And then love of God went out for his subjects, and when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love.
Me fong lerato la modimo le ne la tswelela ntle ka ntla ya ba ba buswang ke ene. Me fa lerato la se le godimo le tlhagelediswa, le tlhogonole le le ipusang le ntsha maikaelelo a lerato.
And God by foreknowledge, when he loved his race so well, yet with the penalty, he caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden.
Mme modimo ka kitsetso pele, fa a ne a rata losika la gagwe sentle thata jaana, le fa go ntse jalo le ka kotlhao, o ne a dira gore loso le e leng seemedi le diragale mo tshimong ya Eteni.
That was, he substituted an innocent creature, a little lamb, that know no sin.
Mo e ne e le gore, o ne a emisetsa sebopiwa se se senang molato, kwanyana e neng e sa itse boleo bope.
And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. And it was a lamb slain to hold the life of his subjects.
Mme e ne ya nna moemedi go dira le go swa mo boemong jwa moleofu yo o nang le molato. Mme e ne e le kwana, e bolailwe go tshola botshelo jwa ba ba buswang ke ena.
All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls and heifers, a substitutionary death.
Tsela yotlhe go ralala kgolagano e kgolo-kgolo, ba ne ba tlhabela madi a dikwana le dipudi, dinku, dipoo le moroba, loso le le emiseditsweng.
But all in the great economy of God, there was back in his mind the real object coming, which would be them were shadows of the real object that was to come.
Fela, tsotlhe mo itshetsong e kgolo ya modimo, go ne go le kwa morago ko tlhaloganyong ya gagwe maikaelelo a mannete a atla a neng a tlile go nna gone, tseo e ne e le meriti ya maikaelelo a mannete a neng a tshwanetse go tla.
And the real object was to come was his only begotten son. All the lambs that died was only a shadow.
Mme maikaelelo a mannete a neng a tshwanetse go tla, a ne a le morwa wa gagwe yo tsetsweng a le esi. Dikwana tsotlhe tse di neng di tsaswa e ne e le moriti fela.
And a shadow is only the negative side of an object, and they only spoke of Calvary coming.
Mme moriti ke fela letlhakore le le sa felelang la selo, mme di ne di bolela fela ka golegota e neng e tla.
Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews, and pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. In the 10th chapter of the book of Hebrews, we read this.
Jaanong, ka ntlha ya setshwantsho sa mona, mpeng re buleng mo dibaebeleng tsa rona, kwa bukeng ya Bahebere, mme re tseyeng fano se Paulo moapostolo yo mogolo a neng a se bua, a leka gore kgaoganyetsa dilo tsena mo kgaolong ya bothene ya ga buka ya Bahebere, re bala sena.
And I just love the word. Amen. The word is the truth.
Amen.
And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. Now I've got to give an account.
Mme fela nna ke rata lefoko, difoko ke bo amma ruri me ke rata go lebala fa pele ga putego ya me ka gore ke a itse gore ko katlholong ke tla ema le bone me ke tshwanetse ke neele pego.
So if I bring it from the word, then I'll not be guilty because it's the word and God's responsible for his word.
Amen.
Jalo fa ke gotlisa go tswa le fokong ka lobaka long ka ska ka nna molato ka gonne ke le foko mme modimo o na le maikarabelo ka le foko la gagwe.
We see so much today of evangelists and so forth building up around personalities. Oh, it's a disgraceful thing.
Re bona go le gontsi thata jang gompieno ga ba evangeli le jalo jalo ba ageletsa go diologa batho ba ba itsegeng thata a o ke selo se se tlhabisang ditlhong.
And we find out in going into churches, we go into church and you find a certain pastor, he's got some little peculiar act about him, some little emotion. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit.
Me re fitlhela gore mo go yeng ka fa dikerekeng re ya ka fa kerekeng me re fitlhela gore muruti yo rileng o na le boitshwaro bongwe jwa mokgwa o se le mo go ena maikutlonyana mangwe fa o sa le mo phutego yotlhe e tla tsaya mowa o.
If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that.
Fa a tswerwenyana fela ke maikutlo kgotsa a thebetha tlhogo ya gagwe kgotsa sengwenyana se se sa tlwaelesegang sentle kereke yotlhe e tla tsaya gone mo go seo.
And we've got today in our modern churches the word, it's sensations and little things like that, and it's got such a confusion.
Me gompieno re na le mo dikerekeng tsa rona tsa segompieno go fitla kwa e leng meutlwalo le dilonyana tse di jaaka tseo mme go na le kgamarego gore.
But oh my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the word, it's today.
Fela ao bakalunga ba me ba ba ratiwang fa le ka tlang go nngwe go ka bo go na le nako e re tshwanetseng ra bo re le mo lefokong ke gompieno.
You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickle something of a little peculiar revelation and misled people.
Lo a bona ke tla thoa go ema kwa katlholong mme ke itse gore ke na le tshenolonyana e e tlhanogileng ya sengwe se se mokgwanyana o sele mme ke fapositse batho.
I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's spirit by God's word that produces truth.
Ga ke batle bone ba nne le mowa wa me le maitsholo a me fela ke batla ba nne le mowa wa Modimo ka lefoko la Modimo le le ntshang bo amma ruri.
So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word. Now we realize that the law existed for many years, but the law could never take away sin.
Me mo lobakeng lena le legolo bosenyi jona ke tla rata go bala go tswa mo lefokong la Modimo la bosakhutleng jaanong re lemoga gore molao o nnile o le teng ka dinyaga di le dintsi fela molao o ne o ka se kgone go tlosa boleo.
As I have said in the past, it was just a jailhouse. It was the great detective that told you what you had done but had no remedy to deliver you.
Jaaka ke ne ka bua mo nakong e e fetileng ona o ne o le fela ntlo ya kgolegelo o ne o le mmatlisisa melato yo mogolo yo a go boleletseng se se phoso se o neng wa se dira fela o sena molomo wa go gogolola.
It put you in the pawn shop, but there was no redeemer to take you out with it. It only prisoned you to let you know that you was a sinner. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read.
Go go beile ka fa le bentleleng la go baya peelelo fela go ne go se morekolodi go gontsha ka one. O go golega fela go go dira gore o itse gore o ne o le moleufe. Fela jaanong le mogang mo Bahebere kgaolo ya bo 10 jaaka re bala.
For the law having a shadow of good things to come and not the very image, remember it was a shadow of an image to come.
Go nne molao o neng o na le moriti wa dilo tse dintle tse di tlileng gotla fela e seng sone setshwantsho tota tota. Gakologelwang o ne o le moriti wa setshwantsho se neng se tshwanetse gotla.
A shadow only introduces that there is a image making the shadow. A shadow of the things to come and not the very image.
Moriti o itsagatsa fela gore go se tshwantse se se dirang moriti. Moriti wa dilo tse di tshwanetseng gotla. Mme e seng sone se tshwantse tota.
Notice all the things, the very image of the things, can never with those sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect.
Lemogang ka ga dilo. Sone se tshwantse tota sa dilo. Ga o kgone gore ka ditlhabelo tseo tse di neng ditlhabelo, o dire ka tsweletso gore yo a atamelang gone a fitlhe boitekanelong.
Now, God in the beginning required perfection.
Amen.
Jesus, when he came to earth, said, "Be ye perfect, like God in heaven is perfect."
Jaanong, Modimo, ko tshimologong, o ne a batla boitekanelo. Jesu, motlhang a ne a tla mo lefatsheng ne a re, "Lo itekaneleng." Jaaka modimo ko legodimong a itekanetse.
And the law having a shadow of things to come could never make the worshipper perfect. You got the picture?
Mme molao o neng o na le moriti wa dilo tse di tshwanetseng gotla o ne o sa kgone go dira moobamedi a itekanele. Lo bona setshwantsho?
Now, let's go it again so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness.
Amen.
No one can stand in his image with one little speck of sin. Jesus witnessed the same and said, "Be perfect just like God in heaven is perfect."
Jaanong, mpeng re feteng mo go yona gape gore ka tlhomamo lo tle lo se latlhegelwe ke yone. Modimo o batla boitshopo jo bo itekanetseng. Ga go ope yo o ka emang mo setshwanong sa gagwe. Ka tlhakanyana e le nngwe ya boleo, Jesu o ne a paka mo go tshwanang, a bo a re, "Lo itekaneleng, fela jaaka Modimo ko legodimong a itekanetse."
And the Bible said that the law could never with its sacrifices make the comer perfect, then the law could not perfect anything. It was only a pointer.
Me Bible ine ya re gore molao o ne o ka sekitla go khona ka ditlhabelo tsa one go itekanedisa yo a atamelang. Ka lobaka lo molao o ne o sa khone go itekanedisa sepe. O ne o le fela sesupo.
These sacrifices made every year could never make the worshipper perfect. So therefore no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect.
Ditlhabelo tsena tseneng di dirwa ngwaga le ngwaga ne di sa kgone go dira moobameni gore a itekanele. Jalo ka moo ga go ope ka fa tlase ga molao kgotsa a tshola melao kgotsa ka fa tlase ga meriti ne ka kgona go itekanela.
For, second verse, then would they not have ceased to been offered?
Gonne temana ya bothu. Ka lobaka lo, di ne di ka seka tsa khutla go nna di tlhabelwa.
If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for me.
Fa go le sengwe se nka se dirang go itekanedisa mo bolenteng jwa modimo, go raya gore Kresete o ne a sa tshwanela go ka bo a ntshwetse.
If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain.
Fa go le sengwe se le sengwe se o ka kgonang go se dira, se se ka tshwanelang ke sepe mo bolenteng jwa modimo, go raya gore Kresete o swetse mo go seng mosola.
No law keeping, no legalistic ideas of yours, none of your own holiness.
Ga go tsholomolao epe, ga go dikakanyo dipe tsa gago tsa semolao, ga go boitshepi bope jwa gago.
No things that you could quit doing, quit lying, quit stealing, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows, still you are lost. Nothing can do it.
Ga go dilo dipe tse o ka tlogelang go di dira, go tlogela go di aka, go tlogela go di utswa, go tlogela go goga motsoko, go tlogela go ya kwa ditshupegetsong tsa ditshwantsho, o santse o timetse, ga go sepe se se ka go dirang.
Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. You are lost.
Go ipataganya le dikereke, meletlo ya ditumelo dingwe, mediro, dikolobetso, ditaolo tsa kereke, go balwa ga ditumelo tsa kereke, go buiwa ga dithapelo, dilo tsotlhe tseo di tla balwa di se sepe.
Not one thing can you do in yourself, for you are a sinner under condemnation.
Ga go selo se le sengwe se o ka se dirang mo boweneng, gonne o moleofi ka fa tlase ga kotlhao.
And there's not no way within yourself or any creed or anything that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence
Amen.
Of God.
Amen.
Because you are a sinner to start with.
Me ga go epetsela mo teng ga gago, kgotsa ga tumelo epe ya kereke, kgotsa sengwe le sengwe se o ka kgonang go se dira, kgotsa go akanya ka ga sone, ka ga gago, se se ka tshwanelwang ke selo se le sengwe mo bolenteng jwa modimo, ka gonne o moleofi go tloga kwa tshimologong.
And the Bible declares that we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And God could not take one man to die for the other, because one is just as guilty as the other.
Me Bible e a itsisi gore rotlhe re ne ra tsalelwa mo boleong, ra bopelwa mo boikepong, ra tla mo lefatsheng re bolela maaka. Me Modimo o ne a ka seka a kgona go dira gore monna a le mongwe a swele yo mongwe, ka gonne a le mongwe o molato fela ka jaaka yo mongwe.
In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the lowest barfly in the city.
Amen.
One cannot atone for the other.
Mo boleng teng jwa Modimo, mo bishopo mogolo yo o tsetseng mo lefatsheng lena, o ne a le molato jaaka ntsi ya marekisetso a dino e e kwa tlase-tlase mo motsemogolong. Mongwe a ka seka a kgona go letlanyetsa yo mongwe.
Therefore he took an innocent life of an animal, a little lamb. And under the Old Testament the law was when a man sinned, he brought the lamb to the altar.
Ka jalo, o ne a tsaya botshelo jo bo senang molato jwa phologolo, kwanyana, mme kwa tlase ga kgolagano e kgologolo, molao o ne o le gore motlhang motho a leofile o ne a tisa kwanyana kwa altareng.
Say, if he transgressed any of the commandments, He brought the lamb and he laid it on the altar. He laid his hands up on the lamb and he confessed his sins that he was wrong and know that he was guilty.
Ere fa a totse ope wa melao ya ditaolo. O ne a tisa kwana mme a e beye mo aletareng. O ne a baya diatla tsa gagwe mo godimo ga kwana mme a ipobola maleo a gagwe. Gore o ne a le phoso mme o ne a itse gore o molato.
And was the law required death. And he brought the lamb in his stead. And when the throat of the little animal was cut, and it began to kick its little feet and blading.
Wago, me o ne a le molao o ne o batla loso. Me o ne a tisa kwana mo boemeng jwa gagwe. Me irile yone, mo motso wa phologolo e nnye o ne o segilwe. Me e simolola go raga ditlhakwana tsa yone, ebile e lela.
If you ever seen a lamb slaughtered, what a pitiful cry.
Fa o kile wa bona kwana e tlhajwa, a selelo se se tlhomolang pelo.
The poor little fellow trying to blate, and his little jugular veins cut, and as he kicks and quivers, and as he straightens out, then quivers again, and blates, and the blood gushes. It bathes his little wool and the worshipper's hands.
Mokhuma yo monye yo ummotanyana a le ka gholela mitshika ya gagwe ya thamo e segilwe me fa araga ibile atlakasela me ire a thamalala kana go eo atlakasela gape abo a lela me madi a tshologa me a shapisa bobo wa nyana jwa gagwe le diatla tsa moba medi.
And as the worshipper, realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was, or even evil thinking, whatever it was, in the least shadow, he was guilty. Because it was his nature.
Me iri mo obameri alemuha, kanta ya ho akafala, ho aga. Go utswa le fa e le eng se e leng molato wa gagwe go tswa le e leng go akanya bosula le fa e le eng se se bobotlanyana mo moriting o ne a le molato ka gonne go ne go le tlholege ya gagwe.
He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature he was guilty. And he had to recognize that this innocent little lamb died in his place. And he felt sorry for the little thing.
O ne a le motho yo o molato. E seng motlhamongwe ka keletso. Fela ka tlholego o ne a le molato. Mme o ne a tshwanetse a lemoge gore kwanyana ena e e senang molato e sule mo boemong jwa gagwe. Mme o ne a ikotlhaya ka ntlha ya selonyana se.
But the man, as soon as the lamb finally died, with the blood of the lamb upon his hands, he walked from the building with the same desire in his heart that he had at the beginning.
Fela motho fa kwana e sena go swa kwa bofelong ka madi a kwana fa diatleng tsa gagwe o ne a tsamaya go tswa ka fa kagong ka keletso e e tshwanang mo pelong ya gagwe e neng a na le yone kwa tshimologong.
Why? Because the life that was in the little lamb, life lays in the blood. Your life is in your blood. We know that.
Goreng ka gonne botshelo jo boneng bo le ka mo kwanyaneng. Botshelo bo nna ka fa mading. Botshelo jwa gago bo ka mo mading a gago. Re itse seo.
And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when its little corpuscles were broken and the life went out of the animal, it could not come back to the worshipper because the worshipper was a human being.
Me botshelo mo mading a kwana e ne e le botshelo jwa phologolo. Ka jalo, e rile diselenyana tse tshweu tsa madi tsa yone fa di ne di thubega mme botshelo bo tswa mo phologolong. Bo ne bo sa kgone go boela ko moobameding ka gonne moobamedi o ne a le motho.
The blood made a covering But it could not perfectly atone. For the man left the building with the same desire to sin as he had in the first place.
Madi ane a dira sekhurumelo. Fela ane a sa khone go letlanya ka boitekanelo. Go nne motho o ne a tlogela kago ka keletso e e tshwanang ya go leofa. Jaaka ane a na le yone kwa tshimologong.
But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come. And he did it on the burnt offering because it was the only way he knew about.
Fela, fa ne a dira sena, o ne a lebeletse kwa pele kwa nakong e leng gore go tla nna le kwana e e itekanetseng e tla. Me o go dirile mo setlhabelong sa phiso ka gonne e ne e le tsela e le esi e neng a itse ka ga yone.
So you see, when the blood was pouring and the life went from the animal, it could not come back to the man. For one was animal, one was man. An innocent animal to a guilty man.
Jalo lo a bona fa madi a ne a tshologa mme botshelo bo ne bo tswa mo phologolong bo ne bo sa kgone go boela mo mothong gonne bongwe bo ne bo le phologolo, bongwe bo ne bo le motho. Phologolo e e senang molato ko mothong yo o molato.
But oh, one day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a little manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter.
Fela, ao, ka lengwe la malatsi, dinyaga dingwe di le dikete tse pedi tse di fetileng. Kwana ya Modimo e ne ya tsalela golo kwa bojelong jo bonnye kwa Bethlehem. Mme e ne ya etelelwa pele jaaka nku kwa botlhabelong jwa yone.
Some 1900 years ago this afternoon at 3 o'clock, he died the spotless, blemished Lamb of God hung on Calvary's cross and died for every sinner.
Amen.
Dinyaga dingwe tse makgolo a a ferang bongwe tse di fetileng motshegareng ona wa maitsiboa ka nako ya oura ya boraro o ne a swa. Mekwana ya Modimo e e senang selabe e e sa kakeng ya latofatso e ne ya kalla mo sefapaanong sa Golgotha mme ya swela moleofi mongwe le mongwe.
Now, when the worshiper comes to this Lamb by faith, and this is a different type of lamb.
Amen.
It's not a lamb like the other.
Jaanong, fa moobamedi a tla kwa kwaneng ena, ka tumelo. Mme ena ke kwana ya mohuta o o farologaneng, ga se kwana go tshwana le e nngwe.
No man can come to this lamb except God draws him first. You see God's sovereignty? Oh, I hope this soaks way down deep now.
Ga go motho yo o katlang kwa go kwana ena, fa e se gore Modimo a mo gogele pele. A lo bona go ipusa gwa Modimo, a o ke tshepa gore sena se kolobelela kgakala mo go boteng jaanong.
Look, God knowed he had sheep in this world. He knowed he was going to have people to be saved. And his love looked down and seen those who would be saved. Therefore, by foreknowledge, he predestinated a church to meet him at her without spot or wrinkle.
Amen.
Lebang, Modimo o ne a itse gore o na le dinku mo lefatsheng lena. O ne a itse gore o ile go nna le batho ba ba tshwanetseng go pholosiwa. Mme lerato la gagwe le ne la lebelela tlase la bo le bona gore ke bomang bao ba batlileng go bolokesega. Ka jalo, ka kitsetso pele, o ne a laolela pele kereke e e tlang go mo kgatlhantsha kole, e sena selabe kgotsa matsutsuba.
And if God required a church without spot or wrinkle, he had to have something to make it that way. He could not require it. His justice, his judgments could not let him ask such a thing if there wasn't a way to make it.
Mme fa Modimo a ne a batla kereke e neng e sena selabe kgotsa matsutsuba, o ne a tshwanela go nna le sengwe go e dira ka tsela eo. O na ka se e batle tshiamiso ya gagwe ka tlolo ya gagwe ene e ka se kgone go meletlelela a kope selo se se jaaka seo fa go ka bo go setsela ya go se dira.
And man cannot do it in himself.
Amen.
He's a total failure. God let him see that through the law, through the judges, and through all the Old Testament. He sent the prophets, he sent the righteous man, and they found out that everyone failed.
Me motho a ka seka a khona go go dira mo boyeneng. Ena ke thaelo gotlhelele. Modimo o ne a moletla a bone seo ka molao ka ba atlhodi le ka kgolagano yotlhe e kgologolo. O ne a romela baporofeti, o ne a romela basiami, mme ba ne ba fitlhelela gore mongwe le mongwe o paletswe.
So God by his sovereign grace sent from the portals of glory his only begotten son.
Amen.
To take our place.
Jalo modimo ka letlhogonolo la gagwe le le ipusang o rometse go tswa dikgorong tse dintle thata tsa kgalalelo morwa wa gagwe yo a tsetsweng a le nosi go tsaya boemo jwa rona.
Remember, if he had said for the Pope of Rome to take it, he could not have done it.
Amen.
If he had said for the Archbishop of Canterbury to do it, he could not have done it.
Gakologelwang fa a ka bo a rile gore mopapa wa Roma a botseya, o ne a ka seka a kgona go go dira. Fa a ka bo a rile gore mobishopa mogolo wa Canterbury a go dire, a ka bo a ka seka a kgona go go dira.
Amen.
If he would have called on the most holy, reverend father or bishop of the world, he could not have done it. He had been just as far rejected as Judas Iscariot was.
Amen.
Fa a kabo a ikwetse ko rareng yo o boitshepo go gaisa go feta thata wa moruti kgotsa mobishopo wa lefatshe, a kabo a seka a kgona go go dira. A ka bo fela a ganetse kgakala jaaka Judas Iscariot ne a dirilwe.
He could not do it because he was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies and needed atonement for himself.
Amen.
O ne a ka seka a kgona go go dira gobane o ne a tsetswe mo boleong, a bopetswe mo boikepong. O ne a tla fa lefatsheng a bua maaka, mme o ne a tlhoka tetlanyo ka ntlha ya gagwe.
Hallelujah. But there came one from the portals of glory. None other, not a man, not a good man, neither a Jew nor a Gentile. He was nothing less than Almighty God hid in human flesh.
Hallelujah. Fela go ne gatla mongwe go tswa dikgorong tse dintle thata tsa kgalalelo. E seng mongwe ope, e seng motho, e seng motho yo o siameng, le e seng mojuta kana moditšhaba. O ne a se sepe se se botlana go mothati otlhe modimo a fitlhile mo nameng ya motho.
He came himself to offer his own blood. For it did not come to sex. Sex had nothing to do with it.
O ne a tla ka sebele go neela madi a gagwe, gonne ga a tla ka thobalano. Thobalano ga e a ka ya nna le sepe go berekana le gone.
But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell that he created himself.
Amen.
The innocent one.
Fela o ne a ritifalela kharibe, mme a bo a tsala go tswa mo seleng ya madi e neng a e tlhodile ka sebele mongwe yo neng a sena molato.
Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts. It ends upon the positive,
amen,
sovereign grace of Almighty God who has chosen,
amen,
us.
Kana go e o pholoso ya me ya gago bosigong jona ga e a tshwarisiwa fa godimo ga go tshwanelwa ka dikgato tsa rona. yona e tshwarisitswe mo godimo ga le thogonolo le le ipusang le le tlhomameng la modimo mothati yotlhe yo a re tlhophileng mo go ene.
Certainly, I could never be perfect, nor you could never be perfect, and we don't claim to be perfect, but we have this one consolation that our faith rests in a perfect sacrifice that's already been received.
Ka tlhomamo ke ne nka seka ka kgona go ka itekanela, kana wena o ne o ka seka wa kgona go ka itekanela. Me ga re ithae re itekanetse, fela re na le kgomotsego ena e le nngwe gore tumelo ya rona e itshetletse mo setlhabelong se se itekanetseng se se setseng se amogetswe.
Then how do we know that we get that? When the worshiper puts his hands by faith upon the body of the Lord Jesus and feels the tear of sin and the mark of spit in his own face.
Ka lobaka loo re itse jang gore rona re amogela seo, motlhang moobamedi a bayang diatla tsa gagwe ka tumelo mo godimo ga mmele wa morena Jesu, mme a utlwa poitshego ya boleo le tshotlo ya mathe mo sefatlhego sa gagwe.
Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary, and knows that he's guilty, and confesses his sins correctly.
A utlwa dipokolelo tsa Getsemane, matlhoko a magolo a go le gotha, mme a itse gore o molato, mme a ipobola maleo a gagwe ka tlhamalalo.
Oh, blessed Lord, I am guilty, and I have no other way but you to help me. And by faith, your bidding, the Holy Spirit has come and bids me come, and I now by faith accept Jesus as my personal Savior.
Oho Modimo yo o segofetseng, nna ke molato, mme ga ke na tsela epe e nngwe fa e se wena go nthusa, mme ka tumelo o a ntaletsa, mowa o boitshepo o gorogile, mme o ntaletsa gotla, mme nna jaanong ka tumelo ke amogela Jesu jaaka mopholosi wa botho jwa me.
That life that come from him on Calvary, called the Holy Ghost, which was hid in the blood cell of the Lord Jesus, returns to the worshiper and baptizes him with the Holy Ghost into the body of Christ.
Amen.
And he's already judged.
Amen.
You don't have to worry about judgment.
Gore botshelo jo bo neng botla go tswa kwa go ena ko Golgotha bo bidiwa mowa o boitshepo bo neng bo fitlhilwe mo seleng ya madi a morena Jesu bo boela ko moobameding, mme bo mo kolobetsa ka mo mmeleng wa Keresete ka mowa o boitshepo, mme o setse o atlhotswe, ga o a tshwanela o tshwenyege ka katlholo.
As I turn and look at that little crucifix, I realize that is represents his body. And now that body has already been judged. God can't justly judge it again, for it's already judged.
Amen.
God struck the judgments of death upon that body.
Fa ke retologa ke lebelela kwa setshwantshong sela sa sefapano, ke lemoga gore mo go emela mmele wa gagwe, mme jaanong mmele o setse o atlhotswe, Modimo a ka seka a kgona go o atlhola gape ka tshiamo, gonne o setse o atlhotswe. Modimo o ne a itaya dikatlholo tsa loso mo godimo ga mmele o.
And as long as I can find a way to get hid in that body, his judgment was struck for me and for you. We are free.
Mme fa ke santse ke ka kgona go fitlhela tsela ya go iphitlha mo mmeleng oo, katlholo ya gagwe e ne ya itaelwa nna le wena. Re gololosegile.
Romans 8:1 said, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh but after the spirit.
Ba Roma 8:1 ne yare ka jalo Jano ga go sana khalo epe go go bao ba ba leng moteng kha Kriste Jesu ba ba satsa maeng fa morago ga nama fela fa morago ga mowa.
There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes. You are hid beneath the blood.
Wena o mo ga go khalo epe. Ga ke khathale gore ke eng se se tlang kgotsa se se tsamayang wena o fitlhilwe ka fa tlase ga madi.
Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one spirit. How does the spirit come? Through the sacrifice. Where did the spirit lay? Within the blood. Why couldn't the animal come back? It was an animal.
Gape rona re tsena jang ka moteng ga mmele o ba Korinte bantla 12:13 iri ka mowa o le mongwe mowa o tla jang ka setlhabelo ke kae kwa mowa o letseng ka moteng ga madi ke gore phologolo e ne e seka ya kgona go bua e ne e le phologolo.
The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit could come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism.
Mowa wa phologolo o ne o ka seka wa kgona go tla mo godimo ga mowa wa motho wa bo o dira sengwe mo go one ka gonne mowa wa motho o ne o le selekanyo se se kwa godimo go feta gona le wa phologolo fela ga go mowa wa motho mongwe o neng o ka kgona go bua fa o na le mowa wa badimo bangwe.
But God himself came that his own spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body.
Amen.
He's safe.
Fela modimo ka sebele o ne atla gore mowa wa gagwe o e leng selekanyo se se kwa godimo go feta thata sa mowa se se leng gone o ka kgona go bua ka sebopego sa kolobetse ya mowa o o boitshepo mo boong ba beding ka madi a ga Keresete mme o mo tseele ka mo mmeleng o bolokesegile.
Watch! The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading. About the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats cannot work. Neither could it atone. Watch.
Tlhokomelang, madi a dipoo le dipodi a ne a sa tlo go dira. Ka re bone gore a ne a le bokoa. Jaanong a re simololeng go bala. Go ka nna temana ya bo 12 go siame. Madi a dipoo le dipodi ga a ka a kgona go dira. Kana le go kgona go letlanya. Tlhokomelang.
But this man, what man? The bishop? No, the pope? No.
Fela munna yona, munna ofi, mu bishop, nyaya, mu papa, nyaya.
But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God.
Amen.
From henceforth expecting till his enemies be made his footstool.
Fela monna yona morago ga gore ena a neele setlhabelo se le sengwe ka bosa khutleng ka ntlha ya boleo o ne a nna fatshe fa letsogong la moja la modimo go tswa nakong eo a letile go fitlhelela baba ba gagwe ba dirwa sebeo sa dinao sa gagwe.
Are you ready? Are you ready for the word? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Listen closely.
Aluipakantse. Aluipakanyeditse lefoko. Re tsang sena. Foke batla gore lo leletle le tebelele kwa tlase. Re tsang ka tlhwafalo.
For by one offering. Not year by year. Not revival after revival. Not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, he has P-E-R-F-E-C-T-E-D,
they have, he has.
Gonne ka sethabelo se le sengwe e seng ngwaga le ngwaga e seng tsosoloso morago ga tsosoloso e seng kopano morago ga kopano e seng letsatsi morago ga letsatsi fela ka sethabelo se le sengwe o ne a itekanedisa bone ba dirile ena o dirile.
By one offering he has perfected, that's God's requirement, forever than that are sanctified.
Ka sethabelo se le sengwe o ne a itekanedisa eo ke taolo ya Modimo ka bosakhutleng bone ba ba itshepisitsweng.
There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely, with his own blood, purchased our sins and perfected forever his believers.
Wena umo, eo ke karabo ya loso la ga Keresete, eo ke karabo ya go legotha. Ena kwa ntle ga pelaelo ka madi a gagwe, o ne a reka maleo a rone, a bo a itekanedisetsa ka bosakhutleng badumedi ba gagwe.
Therefore in Christ we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty.
Ka mo go Keresete re ema re sa bonwe molato, re itekanedisitswe mo bolenteng jwa Modimo mothati otlhe.
We are underprivileged people with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done, it's what God did for you.
Re batho ba ba senang ditshwanelo ka dithuto tsa rona rotlhe re ne ra rutwa gore re tshwanetse re thatlogele kwa lefelong le le rileng, re tshwanetse re dire selo se se rileng. Nnyaa, mokaolong wa me, ga se sepe se o se dirileng, ke se Modimo a se go diretseng.
We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God.
Rona janong re fa re siamisitswe ka tumelo, re itekanedisitswe ka bosakhutleng mo bolenteng jwa Modimo.
Then Jesus said, be ye therefore perfect, then it was perfected forever. God, through the death of Christ 1900 years ago today, perfected the believer that he foresaw before the foundation world forever.
Ka lobaka lo Jesu o ne a re, ka mohe lo itekanele. Ka lobaka lo, go ne ga itekanedisetswa ruri. Modimo ka loso la ga Keresete, dinyaga di le makgolo a aferang bongwe. Tse di fetileng, gompieno o ne a itekanedisa bodumedi, o neng a mmonela pele pele ga motheo wa lefatshe ka bosaeng kae.
And those who he has called, he has justified. Those who he foreknew, he has called. Those who he has called, he has justified. Those who he has justified, he has already glorified. He has perfected his believers.
Me bao ba aba biditseng o ne aba siamisa. Bao ba aba ititseng pele o ne aba bitsa. Bao ba aba biditseng o ba siamisitse. Bao ba aba siamisitseng o setse aba galeleditse. O setse a itekanedisitse badumedi ba gagwe.
Now, watch, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never with those sacrifices which were offered year by year continue, make the comer unto perfect.
Janun togomelang, mpen rebueleng janun kwatimaneng yabuwan. Molao o nang le moriti wa dilo tse di molemo tse di tshwanetseng gotla, fela e seng sone setshwantsho tota sa dilo tseo. O ka se ka wa kgona go tsweledisa go itekanedisa ba ba atamelang ka tsone ditlhabelo tseo tse di neng di neela ngwaga le ngwaga.
What's perfect's what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshipper once purged would have no more conscience of sin.
Tlhokomelang boitekanelo ke se re bolelang ka ga sone. Gonne ka lobaka loo dikabo di sa bolo go khutla go neelwa. Ka gonne moobamedi fa a sena go phepafadiwa gangwe fela, o tla bo a sena letswalo la bolewu.
What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes to worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ and says, "Oh Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you."
Ke eng se o se kayang le foko le tswalo fo me phutululo e isi ameng ke keletso me fa motho atla mo ba medi ka nepafalo fa pele ga Kerisete a bona go boga ga gagwe me a ineela go Kerisete e bile are o ho morena modimo ga go sepo mo go nna se se ka letlanyang fela ka go felela ke ikae ga wena.
Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever.
Amen.
Forever desire of sin has been taken from you.
Ka lobaka loo mowa o boitshepo o tsena ka mo pelong ya motho yona tota potso ya boleo e rarabolelwa ruri gonne keletso nngwe le nngwe ya boleo e tlositswe fa go wena.
For if the law could have done that, then sacrifices would not have ceased. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect.
Gonne fa e le gore molao o ka bo o khonne go dira seo ditlhabele tseo di ka bo di ne di sa tshwanela go khutla fela e leng gore o ne o sa khone go go dira Kresete o ne a tshwanela go swa gore itikanedisa.
Friends, there is so many things that we could say tonight about the profession. We are always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are.
Ditsala go dilo di le dintsi thata tsere ka di buang bosigong jona ka ga boitekanelo re tlhola re le ka go gaba matho go tswa mo mongwe o sele go itira gore re nne fela ba ba boitseponyana go feta ka fa ba leng ka gone ba leng ka gone.
But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are.
Fela fa fela re ka lebelela kwa setshwantshong ke le tlhogonolo la modimo le le ese gore re se re leng sone.
Here's some time ago, I learned a lesson the hard way. I was having a meeting down in Ohio, and I was staying out in the country because of the masses. I cannot stay in the city.
Fano na kongwe e ifitile mo Ohio, ke ne ka ithuta thuto ka tsela e bokete. Ke ne ke na le kopano golo kwa Ohio, mme ke ne ke nna golo kwa magaeng ka ntlha ya lesomo. Ke ne ke sa kgone go nna kwa motsomogolong.
We'd been eating at a little dunkered restaurant, and such lovely little waitresses, decently dressed and clean as they could be, very ladylike, waited on us.
Re ne re ja kwa marekisetsong yaneng a dijo a Dunkard, mme bathusinyana ba bantle ga kalo ba dino le dijo, ebile ba apere ka bori. Me ba le phepa ka foo ba ka kgonang ka teng thata jaaka bohumagadi ba ne ba re thusa ka dijo le dino.
It was a little spot of heaven to eat in such a place. Their kitchen was spick and span, and on Sunday they closed up and they went to their church.
E ne e le lefelonyana la legodimo go ja mo lefelong le le jana. Ntlo ya bona ya boapelo e ne e le phepa thata. Mme ka la tshipi ba ne ba tswala ba bo ba ya kwa kerekeng ya bone.
I got a little hungry as go to preach Sunday afternoon. And I went over to an ordinary little, just a common little American restaurant to get something to eat.
Ke ne ka tshwarwa ke tlalanyana. Ke ne ke ile go rera ka motshegare wa maitsiboa wa la tshipi. Mme ke ne ka ya ka kwa marekisetsonyaneng a dijo le dinyo a tlwaelesegileng a ma-Amerika a batho botlhe fela go fitlhela sengwe go seja.
And when I walked in the door, what did I hear but a slot machine going? And was standing there a man of my age, which perhaps was a married man, with his arm around a woman playing a slot machine.
Mme e rile ke tsena mo mojakong. Ke eng se neng ka se uka fa e se motšhini wa go betha o dira. Mme go ne go eme foo monna wa bogolo jwa me, yo motlhaope a neng a le monna yo o nyetseng ka letsogo la gagwe le dikologile mosadi a tshameka motšhini wa go betha.
Our very law, the protection of our righteousness, of our goods, was standing there violating a thing that he is supposed to be protecting because it's illegal to gamble in Ohio. Playing a slot machine.
Molao o e leng wa rona, tshireletso ya bosiami jwa rona, ya dithoto tsa rona, o ne o eme foo o tlhokela botho selo se o neng o tshwanetse o bo o se sireletsa. Gobane ga go ka fa molaong go betša ko Ohio, go tshameka motšhini wa go betša.
And I turned and looked towards the back of the building. There was a bunch of teenage boys in an old rock and roll records on the machine playing.
Mme ke ne ka retologa go lebelela ntlheng ya kwa morago ya ga kago. Go ne go le sekgopa sa basimane ba banana le rekote ya kgale ya mmino wa roko e le mo motšhining o tshameka.
A young lady of about 18 years old, very neatly in her anatomy as a woman. But she was standing there with her dress hanging low in the front.
Mohumadi yo monana wa dinyaga di ka nna ntse le some le metso e e ferang bobedi. Ka botsipa ka fa tlase ga popego ya mmele wa gagwe wa jaaka e le mosadi. Fela o ne a eme foo le mosese wa gagwe o lepeletse tlase ka mo pele.
And one of those boys put his hands on the girl where they did not belong, and they were smoking and drinking. And I thought, oh God, how can you stand it?
Mme mongwe wa basimane bao le diatla tsa gagwe mo mosetsaneng kwa di neng di sa tshwanela go nna teng, mme ba ne ba goga le go nwa. Mme ke ne ka akanya, oho Modimo, wena o ka itshokela sena jang?
And I looked over to my right when I heard someone make out a big groan. And there sat an aged woman, probably 60 years or 70 years old. She had on those little old vulgar clothes, just about halfway up her limbs. And her poor old wrinkled flesh was just as flabby as it could be.
Me ke ne ka leba go loka fa letsogong la me la moja. Fa ke ne ke ukwa mongwe a dira pokololo e kgolo, mme foo go ne go ntse mosadi yo o godileng motlhaope bogolo jwa dinyaga di le masome a thataro kgotsa jwa dinyaga di le masome a supang. O ne a apere diaparonyana tseo tsa kgale tse di senang botho, go ka nna fela tsela e e siripa go ya kwa godimo ga ditokololo tsa gagwe. Mme nama e e tlhomolang pelo ya gagwe e e tsofetseng e e matsutsuba e ne e le e kima ka mafura fela jalo.
And she had on this year lip makeup and a great big purple thing on the side of her face painted.
Mme o ne a na le pente ena ya dipounama le sengwe se segolo se se bodudu jo bo momela mo letlhakoreng lena la sefatlhego sa gagwe e pentilwe.
A little pair of shoes on sandals with purple toenails painted, purple fingernails painted, and her hair was cut real short and curled up and dyed blue. And I looked at her.
A apere paranyana ya ditlhako, ditlhako tsa mpetshane ka manala a dinao a bobududu jo bo momela a pentile, manala a bobududu jo bo momela a pentile, mme moriri wa gagwe o ne o pomile bokhutswanyane tota, mme o le motshopo ebile o fetoletse go mmala o o mo bodudu, mme ke ne ka moleba.
And across the table sat two men drunk. One of them, it was summertime with a big old army overcoat on, with a gray scarf wrapped around his neck, and his whiskers all over his face, a belching and going on.
Me go khabaganya tafole go ne go ntse banna ba le babedi ba tagilwe, mongwe wa bona go ne go le nako ya selemo ka jase e kgolo e e onetseng ya sesolo ka sekafo se sekwebu se fapilwe fa molaleng wa gagwe le diteri di le gotlhe fa godimo ga sefatlhego sa gagwe a kgobola mme a tswelela.
And they excused herself, the man did, from her and started walking out like this to the restroom.
Mme ba ne ba ikgolola monna o ne a dira mo go ena, mme o ne a simolola go tswa jaana go ya kwa ntlwaneng.
I stood there and I said, God, why don't you destroy the whole thing? Why don't you just sink it beneath the earth? I said, is my little Sarah and Rebecca going to have to grow up under such stuff as that?
Me ke ne ka ema foo ka bokere Modimo, go baneng o sa senye selo sotlhe, go baneng o sa se tibedisetse fela ka fa tlase ga lefatshe. Ke ne ka re, a Sara wa me yo monnye le Rebecca ba ile go tshwanela go golela fa tlase ga dilwana tse jaaka tsena?
I said, how can you, God, in your great holiness, ever stand to look at such a thing like that and not send an earthquake and sink it?
Ke ne ka re wena o ka dira jang modimo mo boitshepong jwa gago jo bogolo gore le ka nako nngwe o itshoke gore o lebelele selo se se jaaka seo mme wa se romele thoromo ya lefatshe gore o se tebedise.
As I was standing there condemning the woman, as I was, I stepped back behind the door. I felt the Spirit of God come to me. And I stepped behind the door and I seen like something whirling. And when it was in the vision, it was a world turning around and around.
Me irile ke sa eme fo ke khala mosadi jaaka ke ne ke dira ke ne ka gatela morago ka fa morago ga mojako ke ne ka ukwa mowa wa modimo o tla mo go nna me ke ne ka gatela ka fa morago ga mojako me ke ne ka bona ikete sengwe se a dikologa me irile se dira mo ponong ine ile le fatse le dikologa le bile le dikologa.
And as I noticed, around the world was a scarlet streak around the world. And as I got to the world, I seen myself just a little boy doing things that I ought not to do.
Me irile ke lemoga go dikologa lefatshe go ne go le mola o o bohubudu jo bo tseneletseng go dikologa lefatshe. Me irile ke fitla kwa lefatsheng ke ne ka ipona ke le fela mosimanyana ke dira dilo tseneng ke sa tshwanelang go di dira.
Maybe not like that, but it was sin. And every time I did anything, I seen that great black shadow go towards heaven, which God would have killed me at that minute.
Gongwe e seng jalo fela e ne e le boleo mme nako nngwe le nngwe fa ke ne ke dira sengwe ke ne ka bona moriti oo o mogolo o montsho o ya ntlheng ya kwa legodimong moo e leng gore modimo o ne a ka bo a mplaile ka motsotso oo.
Then I seen standing between me and God stood that perfect sacrifice. I seen him standing there with the thorns on his head and the spit hanging on his face.
Fao ke ne ka bona go eme magareng a me le modimo go eme setlhabele sele se se itekanetseng ke ne ka mmona a eme foo ka ditshetlho di le motlhogong ya gagwe le mathe a lepelela mo sefatlhegong sa gagwe.
And every time my sins would start towards God, he'd reach out and catch it like the bumper on the car. He was protecting me from death.
Mme nako nngwe le nngwe fa maleo a me a ne a simolola go ya ntlheng ya modimo o ne a tla thapolola letsogo mme a botshware jaaka bambara mo koloing o ne a ntshireletsa mo losong.
And every time I do anything wrong, God would have killed me. Certainly His holiness requires it. His law requires it.
Mme nako nngwe le nngwe fa ke tla dira sengwe se se phoso modimo a ka bo a mplaile go tlhomame boitshepo jwa gagwe bo laola seo molao wa gagwe o laola seo.
And every time I do anything or you do anything, the blood of Jesus Christ acts like a bumper. And I've seen that scarlet streak meant that then that the blood still holds the earth.
Me nako nngwe le nngwe fa ke tla dira sengwe kgotsa wena o dira sengwe le sengwe madi a Jesu Kriste a itshola jaaka bambara mme ke ne ka bona gore mola o wa bohubidu jo bo tseneletseng o kaeletswe seo ka nako eo gore madi a santse a tshotse lefatshe.
And as I stood looking, I got a little closer to him as I noticed him. Now I could hear him say, Father, forgive him, he doesn't know what he's doing.
Mme irile ke sa eme foo ke lebile ke ne ka atamela gaufinyana le ena ka ke ne ka molemoga mme ke ne ka kgona go mo utlwa a re rara mo itshwarele ga a itse se a se dirang.
And I looked down and there laid a book. And there's a recording angel there and standing by his side. And every time I sinned, it was put out on the book and my name was on it.
Mme ke ne ka leba kwa tlase mme foo go ne go letse buka mme go ne go le moengele yo o kwalang ditiragalo mme a eme ka fa lotlhakoreng la gagwe mme nako nngwe le nngwe fa ke ne ke leofa bo ne bo kwalwa fatshe ka fa bukeng mme leina la me le ne le le mo go yona.
And I realized that someday That blood streak would be lifted and I'd have to stand in the presence of God with my sinful life. But I seen by His mercy, He was holding off my judgment.
Miki ne ka lemoga gore lengwe la malatsi nna mola o wa madi o tla tloswa menna ke tla tshwanela go ya mabo boleng teng jwa modimo ka botshelo jwa me jo botletseng boleo fela ke ne ka bona gore ka boutlwelo botlhoko jwa gagwe o ne a thibeletse katlholo ya me.
I went to him humbly, I knelt on my knees and I said, oh Jesus, thou son of God, I am unworthy to come in your presence, but will you please forgive me for what I have done?
Ke ne ka ya kwa go ena ka boingotlo, ke ne ka khubama ka mangolo a me ka bokere. Oho Jesu wena morwa modimo, ga ke a tshwanelwa ke go tla mo bolenteng jwa gago, fela a wena tswetswe o ka intshwanela ka ntlha ya se ke se dirileng.
He touched his side with his hand, tucked the old book and wrote pardon on it, throwed it back behind him, and my sins were gone.
O ne a ama letlhakore la gagwe ka seatla sa gagwe, a bo a tsaya buka ya kgale mme a kwala o itshwaretswe mo go yone, a bo a e latlhela kwa morago ga gagwe, mme maleo a me a bo a ile.
Amen.
Then he looked me stern in the face. He said, now I have forgiven you, but you want to condemn her. Then I seen what it meant.
Kana go eo o ne a ntebelela ka tlhoafalo mo sefatlhegong. Ne a re, jaanong ke go itshwaretse, fela wena o batla go mokgala. Foo ke ne ka bona gore go kaya eng.
As I come out of the vision, I walked over to her. I said, how do you do? She was drinking. She looked up at me and she said, oh, hello. I said, could I sit down? She said, I have company. I said, I don't mean it in that way, lady. I just want to speak to you a minute. She said, be seated.
Irile ke tswa mo ponong ke ne ka ya kwa go ena. Ka bo ke re o tsoga jang? O ne a nwa, o ne a lebelela godimo kwa go nna a bo a re, a o dumela. Ke ne ka re a nka kgona go nna fatshe, o ne a re ke na le bommata. Ke ne ka re ga ke go kae ka tsela eo mohumagadi, ke batla fela go bua le wena motsotso. O ne a re dula.
And I said, lady, just a few minutes ago standing there behind that door, I began to tell her, as I began to look, the tears began to run down her cheeks.
Me ke ne ka re mohumagadi, metsotso fela e mmalwa e e fetsang go feta, ke eme kwa le kwa morago ga mojako ola. Ke ne ka simolola go mmolelela, mme e rile ke simolola go mo leba, dikeledi di ne tsa simolola go elela fatshe mo marameng a gagwe.
And she told me, I said, lady, you don't mean to do these things. Jesus died and the judgments of God is held off by his blood. You don't mean to do this.
Mme o ne a mpolelela. Ke ne ka re mohumagadi ga o kae go dira dilo tsena. Jesu o sule, mme dikatlholo tsa modimo di thibetswe ke madi a gagwe. Ga o kae go dira dilo tsena.
And she said, no, sir. She said, my father was a deacon in church. I was raised in a Christian home. My husband and I were charter members and lived the Christian life.
Mme o ne a re nnyaya rra. O ne a re, rre wa me o ne a le motiakone mo kerekeng. Ke ne ka godisetswa mo lelwapeng la bokeresete. Mogatsake le nna re ne re le maloko a botsalano. Mme re tshetse botshelo jwa bokeresete.
She began to tell me after his death, she had two young girls and she went astray. And how the girls had left her and she had thrown her life away and she thought there was no more hope for her.
O ne a simolola go mpolelela morago ga loso lwa gagwe. O ne a na le basetsana ba ba monana ba babedi, fela o ne a fapoga. Le ka foo basetsana ba neng ba motlogela, mme o ne a latlhela botshelo jwa gagwe kakala. Mme o ne a kantse gore ga go sana tshepo epe ya gagwe.
I said, God, be merciful. Those who he has foreknew, he has called.
Amen.
She said, Are you Reverend Branham from there? I said, I am.
Fela ke ne kare modimo nna le buukwela botlhoko bao ba aba itsitseng pele o ba biditse o ne are na re wena o moruti Branham go tswa golo kwale ke ne kare ke yena.
She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said, do you think there would be a chance for me? I said, Jesus has his arms stretched out waiting for you to come, lady.
Amen.
One are ki itshwabela ditlong go bokentse fano jana. One are a wakanya gore go tla nna le tshono yame. Ke ne ka re Jesu o thapolotse matsogo a gagwe o go litile gore o tle mo humagadi.
And the other people begin to take up. Now I said, would you walk out here in this floor with me? She said, I will, sir.
Me batho ba bangwe ba ne ba simolola go ela tlhoko. Mme ke ne ka re a o tla tswela golofano mo bodilong jona le nna. O ne a re ke tla dira rra.
I took her by the hand. I said, you're about the age of my mother. Would you kneel there with me on the floor? And there in the floor we broke up that place that afternoon to an old-fashioned meeting.
Ke ne ka mo tsaya ka seatla. Ke ne ka re o ka nna o le mengwaga ya mma wa me a o tla khuba mafano le nna mo bodilong mme foo mo bodilong re ne ra thubela lefelo leo mo motshegareng oo wa maitsewa go kopano ya bogologolo.
And God saved that woman by his grace. She dressed herself and come to the meeting and as far as I know living a Christian life tonight.
Mme modimo o ne a pholosa mosadi yoo ka letlhogonolo la gagwe. O ne a ikatega a bo a tla kwa kopanong mme go ya ka kitso ya me o tshela botshelo jwa mokeresete bosigong jona.
Amen.
What is it? Oh, God requires perfection. He requires your repentance. He requires your loyalty to him.
Ke eng ao modimo o tlhoka boitekanelo, o tlhoka tshokologo ya gago, o tlhoka go ikanyega ga gago ko go ena.
But he's looking tonight, no matter how much you sin, how little or how much you are still a sinner and cannot get in no other way but by Jesus Christ, God's all-sufficient sacrifice, and in him you are perfected forever.
Fela o lebeletse bosigong jona, ga go kgathalese gore o leofile ga kae, ga nyinyane ga kae kgotsa go le gontsi ga kae o santse o le moleofe mme ga o kake wa tsena ka tsela epe e nngwe fa e se ka Jesu Keresete setlhabelo sa modimo se se lekaneng gotlhelele mme mo go ena wena o itekaneliseditswe ruri.
Think of it. It's not nothing you do. It's not new pages you turn. It's not a new life you start. It's a confession of your wrong and God's grace to you. That brings you to perfection, and you are perfected in Jesus Christ.
Akanyang ka mo ga se sepe se o se dirang ga se mathare a mantswa ao a bulang ga se botshilo jo bontswa jo bo simololang ke boipobulo jwa phoso ya gago le letlhogonolo la modimo go wena seo se go tlisa kwa boitekanelong mme ka lobaka loo o itekanediwa mo go Jesu Keresete.
I trust tonight, friend of mine, while we are here at this great crucial moment now when decisions must be made, after hearing this story you might have never heard it before.
Ke a tshepa bosigong jona tsala ya me, fa re santse re le fano fa motsotsong ona o botlhokwa go gaisa jaanong, ka nako e ditshwetso di tshwanetseng go dirwa morago ga go reetsa pelelo ena, o ka tswa o ise o ke o reetse pele.
But you can't go out one of those doors the same person you come in. You must go out better or worse.
Fela o ka seka wa tswa ka lengwe la metjago e o le motho yo o tshwanang le yo o tseneng. O tshwanetse o tswe o le botoka kgotsa maswe go feta.
And while we bow our heads just a moment, I want you to think mightily about it. What about your soul tonight? Jesus Christ died for you.
Me fa re inamisa ditlhogo tsa rona motsotso fela, ke batla wena o akanye thata-thata ka ga gone, ga tweng ka ga mowa wa gago wa botho bosigong jona, Jesu Kriste o go swetse.
You say, Brother Branham, when I can get quit smoking, when I can quit drinking, when I can straighten this thing up, I'll do it. Oh, it will never be done right. You'll never be able to do it.
Uri mokalunge Branham mutanga konang go fitlhela go tlogela go goga. Mutanga tlogelang gona, mutanga tlhamalatsang sena ke tla go dira. Ao gona go ka seka ga dirwa sentle. O ka seka wa khona go go dira.
Why don't you just come the way you are and by faith go to that stream, thy flowing wounds supplied, then redeeming love to be your theme and shall be till you die.
Goreng o satle fela ka tsela e o leng ka yone, mme ka tumelo e ya kwa molatswaneng ole, o dintho tsa gago di elelang di o tlamelang. Ka lobaka lo lerato le le rekololang lo tla nna mono wa gago wa kgang, mme lo tla nna jalo go fitlhela o swa.
Why take a substitute? Why try to get in by your church? Why try to come in because you quit drinking or quit lying? Come by the way of perfection. For by one sacrifice he has perfected forever those that are sanctified.
Goreng o tsaya seemedi, goreng o leka go tsena ka kereke ya gago, goreng o leka go tsena ka gonne wena o tlogetse go nwa le go bua maaka, tlaya ka tsela ya boitekanelo, gonne ke setlhabelo se se le sengwe, ena o itekanedisitse ruri bao ba ba itshepisitsweng.
How do I get sanctified? Confess your sins in the presence of the blood of Jesus, and the life that comes from that blood comes back to the worshiper and sanctifies him from the desires of the things of the world.
Ke itshepisiwa jang, ipobole maleo a gago mo bolenteng jwa madi a Jesu, mo botshelo jo botlang go tswa mo mading ao, bo boela kwa mo bameding, mme bo mo itshepisa go tloga mo dikeletsong tsa dilo tsa lefatshe.
For by that all sufficient sacrifice he has sanctified us, one spirit we are all baptized into one body.
Gonne ka setlhabelo se se lekaneng gotlhelele seo, ena o re itshepisitse, mowa o le mongwe rotlhe re kolobeleditswe mo mmeleng o le mongwe.
Now there's no condemnation to them which are in Christ Jesus, to them that walk not after the flesh but the Spirit.
Jaanong ga go kgalo epe go bao ba ba leng mo go Kereste Jesu, go bone ba ba sa tsamayeng fa morago ga nama fela mowa.
If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh, the sacrifice hasn't been sufficiently applied to you. But the worshiper, once purged, has no more desire of sin.
Fa o leka go tsamaya ka mowa, mme o santse o sa eletsa nama, setlhabelo ga se yaka sa go tshasetswa ka go lekana. Fela mo ba medi fa a phepafadiwe gangwe, ga a sana keletso epe ya bolewo.
That was Calvary. It isn't a place to sell flowers or a little place to do this or that. It was a place where God and man were reconciled.
Mo ine ili go le gotha. Ga se lefelo la go rekisa dithunya, kgotsa lefelonyana la go dira sena kgotsa sele. Ine ili lefelo kwa modimo le motho ba neng ba agisana.
It was a place where peace and perfect safety was brought to mankind. Can you go with me tonight, my sinner friend, to Calvary?
Ine ili lefelo kwa tokamo le pabalelo e itekanetseng di neng tsa tliswa losikeng lwa motho gone. A o ka kgona go ya le nna bosigong jona, tsale ya me ya moleufi ko go le gotha.
And by faith apply this blood to your own soul and let the Holy Ghost come and sanctify you by his great sacrifice.
Mme ka tumelo o tshase madi ana moweng wa gago wa botho, mme o letle mowa o o boitshepo o tle mme o go itshepise ka setlhabelo se segolo sa one.
Before we pray, would you raise your hand to God and say, be merciful to me, God. I now confess all my sins upon this Good Friday night, and I appreciate the great suffering that Christ did for me.
Pele re rapela a o tla emisetsa seatla sa gago ko go modimo o bo ore, nkutlwele botlhoko modimo nna jaanong ke ipobola maleo otlhe a me mo bosigong jona jwa labotlhano o o molemo mme ke lebogela go bogisiwa mo gogolo mo keresete a go ntiretseng.
I now surrender my own will, my own motives and everything to follow you from this day henceforth. Will you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, in prayer? That's the decision of my heart.
Nna jaanong ke neela thato ya me, maikemisetso a me le dilo tsotlhe, go go latela letsatsing lena, go tswa jaanong. A o tla tsholetsa seatla sa gago ore nkgopole mokalunge Branham mo thapelong, eo ke tshwetso ya pelo ya me.
Is there any this great night while we wait just a moment over here on my right hand side? Surely there's one along there. Are you ashamed of your sins?
A gona le mongwe bosigong jona jo bogolo fa re santse re eme motsotso fela ka kwano mo letlhakoreng la letsogo la me la moja go tlhomame gona le mongwe go bapa le foo a o tlhabiswa dithong ke maleo a gago.
Are you ashamed of what you've done? The world tonight is looking for heroes. And it has heroes, physically speaking.
Le fatse gompieno le batana le bagaka. Milena le bagaka, fa re bua ka ga mmele.
One day yonder in Switzerland, when Switzerland was at stake, the little Swiss party had gathered out into the fields to defend their economy.
Ka lengwe la malatsi kwa lefatsheng la ba Swisi, motlhang ba Swisi ba lefatshe la ba Swisi ba ne ba le mo tikeletsong. Segopanyana sa ba Swisi se ne se kokoanetse kwa mafelong go sireletsa itshetso ya bone.
The great oncoming army was too great for them. They were all trained, had big spears and shields. The Swiss could do nothing but give up. They were backed up against the mountain.
Se solo se segolo se neng se tla go bone se ne se le segolo thata fa go bone ba ne ba katisitswe botlhe ba na le marumo a magolo le dithebe ba Swisi ba ne ba ka seka ba dira sepe fa e se go inela ba ne ba kgorolmeditswe kgatlhanong le thaba.
Then there was a hero stepped out. Somebody had to die, and if they lost the battle they had nothing but old sickle blades and rocks, sticks to fight with. When the oncoming army looked like a brick wall.
Foo go ne ga nna le seganka se neng sa tlhagelela. Mongwe o ne a tshwanela go swa. Mme fa ba latlhagetswe ke tlhabano, ba ne ba sena sepe fa e se magare a disekele tsa kgale le mafika le dithupa go lwa ka tsone. Motlhang sesolo se neng se tla se ne se lebega jaaka lobota la ditena.
If they were taken, their lovely little wives would be ravished, their young girls would be ravished, their babies would be killed, their heads would be busted, their homes would be gone, everything would be lost.
Fa ba ne ba ka thupiwa, basadinyana ba bone ba bantle, ba ne ba tla betelelwa, methepana ya bona e ne e tla betelelwa, bana ba bone ba ne ba tla bolawa, ditlhogo tsa bone di ne di tla thujwa, magae a bone a ne a tla bo a ile, sengwe le sengwe se ne se tla bo se timetse.
Then there was a man whose name is too quickly forgotten, by the name of Arnold von Winkler. He stepped out and said, "Man of Switzerland, this day I give my life for Switzerland."
Foo go ne ga nna le monna yo leina la gago le balwang ka bonako ka leina la ga Arnold von Winkelried o ne a tlhagelela mme a re, "Motho wa lefatshe la Swisi, letsatsi le ena ke neela botshelo jwa me ka ntlha ya lefatshe la Swisi."
He said, "Just over the mountain yonder is a little white home. I've got a wife and three children waiting for me, but they'll never see me again. For this day I give my life for Switzerland."
O ne a re fela kwa moseja ga thaba kwa le ke leganyana le lesweu. Ke na le mosadi le bana ba le bararo ba letile nna. Fela ga ba ka ke ba mpona gape go nne letsatsi lena ke neela botshelo jwa me ka ntlha ya lefatshe la Swisi.
They said, "What will you do, Arnold von Winkelried?" He said, "Follow me and do the best you can with what you have to do with."
Ba ne ba re, "Ke eng se o tlang go se dira, Arnold von Winkelried?" O ne a re, "Ntateleng, mme lo dire botoka go gaisa ka se lo nang le sone go ka dira ka sone."
And he looked over the army until he found the thickest of the spears. Then he stuck up his hands in the air. He run towards that big brick wall of spears and screaming, "Make way for liberty! Make way for liberty!"
Me one a leba kwa godimo ga se solo go bona a makima go gaisa thata a marumo. Fo one a tsholetsa matsogo a gagwe mo moweng. O ne a tabogela ntlheng ya lobota leo le legolo la ditena tsa marumo, mme a bokolela direla kgololosego tsela, direla kgololosego tsela.
100 spears turned to catch his charge. He threw his arms out and grouped them into his own bosom, which pinned him down, and he died on the end of those spears.
Marumo a le lekgolo a ne a retologiswa go thibela tlhaselo ya gagwe. O ne a latlhela matsogo a gagwe go a kgobokanyetsa ka mo sehubeng sa gagwe, mo go ileng ga mo gatelela fa fatshe, mme o ne a swa kwa bofelong jwa marumo ao.
Those Swiss followed him with clubs and sticks. That great display of heroism routed that army till the Swiss beat him out of the land, and they've never had a war from that day since.
Ba Swissi bao ba ne ba mo latela ka dithobane le dithupa. Tshupegetso e kgolo eo ya bogale e ne ya faposa sesolo seo. Go fitlhela ba Swissi ba ba itaela kwa ntle ga lefatshe, mme ga ba ise ba nne le ntwa go tloga letsatsi leo e sale.
Stand up in Switzerland and name the name of Arnold von Wicklard. You'll see tears run down their cheeks. Why? He saved their land. That was a great hero deed. It's seldom compared with and never exceeded in this earth.
Emelela kwa lefatsheng la Swissi mme o umake leina la ga Arnold von Winkelried. O tla bona dikeledi di elela fatshe mo marameng a bona. Goreng o ne a pholosa lefatshe la bone. Eo e ne e le tiro e kgolo ya mogale. Yona ga se gantsi go babisangwa nayo. Ebile ga e ke e fetwe mo lefatsheng lena.
But oh, it was a little thing to what happened one day when Adam's race stood, demons marching in from every side, prophets had failed, law had failed, sacrifice of bulls and lambs had failed, man's nature had failed, everything.
Fela ao e ne e le selo se sennye go se se neng sa diragala ka lengwe la malatsi. Motlhanosika lwa ga Atamo le ne le eme, medemona e gwanta e tsena go tswa letlhakoreng lengwe le lengwe. Baporofiti ba ne ba paletswe, molao o ne o paletswe, setlhabelo sa dipoo le dikana se ne se paletswe, tlholego ya motho e ne e paletswe sengwe le sengwe.
And Adam's little race stood defeated, outnumbered by devils, superstitions, sickness, diseases.
Me le suka loga Atamo le lenye le ne le eme, le fentswe, le fetilwe ka palo ke bo diabole, ditumelwana, botlhoko, malwetse.
There was one stepped out in heaven and said, "This day I'll die for Adam's race." He came to the earth and was made flesh. He looked right down where the midst of the spears was the darkest.
Go ne ga nna le mongwe yo neng a tlhagelela kwa legodimong, mme a re letsatsi lena ke tla sola losika lwa ga Atamo. O ne a tla fa lefatsheng mme a dirwa nama. O ne a leba gone kwa fatshe kwa bogareng jwa marume bo neng bo le bontsho go gaisa thata.
The very darkest of all man's dreads was death, and he took death into his bosom in on Calvary. He paid the sacrifice and screamed, "Make a way for liberty!"
Loso ene ene se sentso go gaisa thata se boifuang thata ke motho. Mme o ne a tsaya loso mo sehubeng sa gagwe. Mme kwa go legotha o ne a duela setlhabelo, a bo a bokolela direla kgololosego tsela.
And he screams to his church, "Take this which I have left you, my blood and my spirit, and fight with all what you've got."
Mme o bokolela go kereke ya gagwe, "Tsayang sena se ke lotlogeletseng sone, madi a me le moya wa me, mme lo lweng le ka eng le eng se lo nang naso."
We can conquer tonight through that, friend. You can drive the devil from you. Every old enemy that's in your life, it can be drove out by the blood and the spirit of Christ, and you can stand perfect in his presence. Christ made the way.
Re ka fenya bosigong jona ka seo tsala. Lo ka khurumeletsa diabolentle ga lone. Mmaba mongwe le mongwe yo a leng mo botsholong jwa gago. a ka khurumeletswa ntle ka madi le mowa wa ga Kresete mme wena o ka khona go ema o itikanetse mo bolenteng jwa gagwe Kresete o dirile tsela.
Could you do as much as lift your arm to him and say, forgive me, God bless you, brother? Someone else, be merciful to me, God. I now confess my wrongs.
A o ka khona go dira fa go lekanang le go tsholetsa letsogo la gago go go ena mme ori intshwarele modimo a go segofatse mo kaolengwe mongwe o sele nkutlwele botlhoko modimo nna jaanong ke ipobola diphoso tsa me.
Is there some lukewarm church members who go to church every day and maybe try to be as pious as can be? But yet you know that temper and indifference and selfishness, habits, bring you down till you don't have victory.
A gona le loko lengwe la kereke le le mololo le le yang kwa kerekeng ka metla yotlhe. Mme motho mongwe a le ka go nna mmoifa modimo ka fa a ka kgonang go nna ka gone. Mme ntswa go le jalo o itse bogale jo le go itlhokomolosa le bopelo tshetla ditlaelo di go kgomarela go go isa fatshe go fitlhela o sena phenyo.
Would you want to be cleansed by the blood tonight from all of that?
Amen.
For the worshipper once purged has no more conscience.
Amen.
A o tla batla go phepafadiwa ka madi bosigong jona go tseo tsotlhe gonne mobamedi fa a phepafaditswe gangwe ga a sana letswang.
Would you like to lift your hands, you church member? God bless you, lady. Lift your hands and say, Brother Branham, remember me in prayer. God bless you, lady. That's right. That's a real thing to do. God bless you back there, sir.
A o tla rata go tsholetsa seatla sa gago wena le loko la kereke. Modimo a go segofatse mohumagadi. Tsholetsa diatla tsa gago mme ore mo kaolungwe Branham nkhopole mo thapelong. Modimo a go segofatse mohumagadi. Go jalo mo ke ga mannete ke selo sa mannete go se dira modimo a go segofatse kwa morago ko rra.
Someone else lift your hand, say, be merciful to me, God. I know I profess Christianity, but I don't live it. I know I don't, and in my heart I'm really not right with you.
Mongwe o sele tsholetsa seatla sa gago ore nkutlwele botlhoko modimo ke a itse gore ke ipobola bokeresete fela ga ke botshele ke a itse ga ke dire seo mme nna ka mo pelong ya me ka nnete ga ke a siama le wena.
I want to be one of God's elected. I feel in my heart that I am, but I've never laid aside the weights that this easily beset me. And I want to lay them aside tonight, and by God's grace I'll do it. Pray for me. Would you raise your hand? God bless you, lady.
Ke batla go nna mongwe wa baitshenkedi ba modimo ke utlwa mo pelong ya me gore ke ena fela ga ke ise ke 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 beye fa thoko bokete jo bo dirang mothofo jaana go kare rareetsa mme ke batla go di baya fa thoko bosigong jona mme ka letlhogono la modimo ke tla go dira nthapelele a o tla tsholetsa seatla sa gago modimo a go segofatse mohumagadi.
Someone else, just as we were waiting, while we're waiting quietly, everyone now with your heads bowed in prayer, softly hum this now.
Mongwe o sele fela ganye re litile fa re ntse re eme re di dimetse mongwe le mongwe jaanong ka ditlhogo tsa lone di inamisitswe mo thapelong ka bonolo opelelang sena ka mo menong jaanong.
There is a fountain
Emmanuel,
and sinners
plunged deep in the blue
guilt,
guilt
is
slain.
Won't you think it over just now? Don't try to wash it off. Christ is on your hand. Pilate tried it this morning along about 6 o'clock. But his hands are still bloody, guilty bloody. You know what happened to him?
a lo tlase ka lwa go akanya gape fela janong seleke go go tlhatswa Kresete o mo seatleng sa gago Pilato o ne a leka mosong ona go tla go ka nna nako ya borataro fela diatla tsa gagwe di santse di le madi madi ka molato lo a itse seneng sa mo diragalela.
He went up in Switzerland many years later, lost his mind, plunged himself to death in a pool of water.
Une aya kwa lefatseng la Swiss di nyaga di le dintsi morago abo a timelela ke tlhaloganyo ya gagwe abo a ithabueletsa losong ka mo lekadibeng la metsi.
This morning in Switzerland, hundreds of people come to watch the scene. Blue water boils up the bottom of that big hole of water. They do it every year. It's an old legend, they say, that God refused water to cleanse his hands.
Musong ona kwa lefatseng la Swiss makgolo a batho a atla go lebelela tiragalo metsi a bubududu a bela go tloga kwa botlase tlaseng jwa mosima o mogolo o wa metsi a go dira ngwaga mongwe le mongwe ke polelo e itumileng ya kgale ba re modimo o ganne metsi go phapafatsa diatla tsa gagwe.
Brother, no matter how many times you're baptized, whatever you try to do, nothing will cleanse your hands but the blood of Christ. God refused it.
Mokalume ga o khatalese gore ke dinako le dintsi di le kae o kolobeditswe. Eng le eng e o lekang go e dira. Ga go sepe se se tla phepafatsang diatla tsa gago fa e se madi a Keresete. Modimo o ne a go gana.
In the blue water at your 2,000 years nearly still boil up. God refuses it. Your self-righteousness cannot cleanse your sins. Nothing but the blood of Jesus. Think of it now. We're going to pray just a moment.
Mimetsi a abu bududu morago ga dinyaga di le dikete di le pedi go batlile a santse a bila. Modimo o a gagana. Boitshiamise jwa gago bo ka se kgone go go phepafatsa maleo a gago. Ga go sepe fa e se madi a Jesu. Akanya ka ga seo jaanong re ile go rapela motsotso fela.
I wonder if I could ask something tonight. When he stood there at Pilate's judgment hall this morning and said, if my kingdom was of this world, I could speak to my Father, and straightway he'd send me 12 legions of angels, when one of them could destroy the world.
Ke a iputsa fanka kona go botsa sengwe bosigong jona. Mothang a neng a eme foo kwa ntlo le halagaleng ya katlholo ya Pilato, mosong ona, mme ne a re fa puso ya me e ne e le ya lefatshe lena, ke ne nka kgona go bua le rara wa me mme kwa ntle ga pelaelo o ne a tla romela dikete tse lesome le metso e mebedi tsa baengele ba gagwe, fa e leng gore le le lengwe la one le ne le ka kgona go senya lefatshe.
I speak to him in 12 legions of angels to be right at my disposal. He could have done it. But he stood there meek and humble to take your death and take your sins.
Ke ne ke tla bua le ene, mme dikete tse lesome le metso e mebedi tsa baengele di ne di tla nna teng gone gore ke di dirise. A ka bo a kgonne go go dira, fela o ne a ema foo a le bonolo ebile a ingotlile go tsaya loso lwa gago le go tsaya maleo a gago.
Will you be grateful enough for that sacrifice tonight, you who are needy of it and needy of God's blessings? Would you stand to your feet for this prayer?
A o ta nna yo o lebogelang setlhabelo seo go lekana bosigong jona, wena yo o nang le letlhoko la ga moo mme o na le letlhoko la ga ditshegofatso tsa Modimo, a o tla emelela ka dinao tsa gago ka ntlha ya thapelo ena.
You stand up to your feet, you who want to be delivered in this prayer, saying, God, be merciful to me. I'm guilty. I've done things wrong. And I now want to accept my pardoning through Christ Jesus.
Ema fela mo dinaong tsa gago wena o batlang go gopola mo thapelong ena. O re Modimo nkutlwele botlhoko, ke molato, ke dirile dilo ka phoso, mme nna jaanong ke batla go amogela tshwarelo ya me ka Keresete Jesu.
Will you come to your feet just at this time? God bless you, young lady. That's a courage. Just remain standing there.
A o tla ema go dinaong tsa gago fela ka nako ena. Modimo a go se go fatse mohumagadi yo monana. Mo ke bopelo kgale, sala o eme fela mo.
Do you mean to tell me you raised your hand and then not sincere enough to stand to your feet? What good has the gospel ever done to you? Oh, such playing with church, playing with God.
o raya go mplela gore o tsholeditse seatla sa gago me ile gore ga o pelo e phepa go lekana gore o emelele ka dinao tsa gago ke molomo o feng o e fangkhedi ikilenya go direla one ao go tshameka mo gontsi ga kalo ka kereke go tshameka ka modimo.
The hour is soon at hand. One of these days an atomic bomb will strike around here somewhere, one of these big powder plants. There will not be one split second to think it over. It will be too late then, and maybe before next Easter, or even this Easter.
Oh, that's a khautshwaneng e atametse. Lengwe la malatsi ana bomo ya atomic e tla ita khautshwanyane fano felo gongwe. Mo go engwe ya madirelo ana a bopi le didiriswa tsa one. Go ka se nne le ponyo ya leitlho e le nngwe ya go e akanyisa tota go tla bo go le thari ka nako eo mme mothamongwe pele ga tsogo ya morena e e tlang kgotsa le e leng yone tsogo ena ya morena.
Won't you stand now? Say, God, be merciful to me, a sinner. I now accept Christ by the offering himself as a propitiation for my sins, and by his grace and his grace alone I in the presence of God.
A o tla se ka wa ema o janong uri modimo ng kutlwele botlhoko mo leofi nna janong ke amogela kresete ka go inela ka sebele jaaka thuanyo ya maleo ame le ka letlhogonolo la gagwe mme letlhogonolo la gagwe a le esi ke aga mo bolenteng jwa modimo.
Will you confess your wrong? He that will hide his sin shall not prosper. He that confesses sin has mercy. Up to you. He's watching.
A o tla ipobola phoso ya gago. Ena yo o tla fitlhang maleo a gagwe ga ana go atlega. Yena yo a ipobola maleo a gagwe o na le boikwelo botlhoko. Go tswa mo go wena, o lebeletse.
Now, blessed Lord, in the appropriated number tonight stands three penitent souls. One man and two women. As I am thinking, Lord, of Calvary, when one on one side said, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Jano morena wa rona yo se go fetseng mo palong e isiame mbusugo jona go ememiwa ya botho e miraru e ikotlayang monna a le mongwe le basadi ba le babedi jaaka ke akanya morena ka ga go le gotha mothang mongwe ka fa le tlhakoreng le lengwe aneng are morena o nkhopole mothang o fitlhang kwa pusong ya gago.
The other one said, if thou be, let us see a miracle, take us off the cross and save yourself. And the other one said, God be merciful to me.
Mongwe o ne are fa wena ole mpe re bone motlholo re tlose mo sefapanong mme o iphuluse mme yo mongwe o ne are morena nkutlwele botlhoko.
And your head swung to its right side and said, today shalt thou be with me in paradise. But you were quite to the other one, because there was no repentance.
Mme tlhogo ya gago e ne ya akgegela ko letlhakoreng la yona la moja. Mme ware, gompieno o tla nna le nna ko paradising. Fela o ne o didimaletse yo mongwe gobane go ne go se boikwathao.
Father God, I pray that these, maybe I trust that they are the only three in the building that feels that they do need to confess their wrongs, but that they have come the all-sufficient way of the way of the cross. Forgive them, Lord, and bless them.
Mme rara modimo ke rapela gore bana motlhamongwe ke tla tshepa gore ke bone ba le bararo ba le esi mo kagong ba ba ikutlwang gore ba tlhoka go ipobola diphoso tsa bone fela gore bone ba tlile ka tsela ya go lekana mo go feletseng jwa ga tsela ya sefapano ba itshwarele morena mme o ba segofatse.
They are standing here tonight as you stood for them in Pilate's judgment hall, as you stood for them between the heavens and earth, when the sun went down and the moon would not give its light and the veil of the temple was rent from top to bottom.
Ba emi fano busugun jona jaka unewa ba emela kontlole halahaleng ya katlholo ya ga Pilato jaka unewa ba emela magareng a magodimo le lefatshe motlhang letsatsi le neng la dikela mengwedi e neng yatla ya senele le sedi la yone mme le sire la tempele le ne la gagoga go tloga kwa bogodimong go ya kwa botlaseng.
I pray God that you'll bless them and give them of thy mercies and cleanse them with thy blood and baptize them by your sanctifying power into the body of your own Son, Christ Jesus. Then they are preserved for time and eternity.
Ke a rapela modimo gore o tla ba segofatsa me wa banela ga buukwelo botlhoko jwa gago me o ba phepafatse ka madi a gago me o ba kolobeletse ka mo mmeleng wa morwa wa gago Kereste Jesu ka thata ya gago e e itshepisang ka lobaka lo ba ba leleletswe nako le bosakhutling.
Bless the others who feel that they are all right, that they have already met this and did so. I pray this blessing to them in Christ's name. Amen.
Se go fatsa bangwe ba ba ikutlwang gore ba siame gore bona ba setse ba diragaditse sena me ba go dirile ke rapela thapelo ena go go bone mo lineng la ga Kereste. Amen.
God bless you, and you who are standing close to those who raised up, reach over and shake their hands, somebody, and say the Lord bless you. That's right, as the hand of fellowship.
Modimo a go segofatse me lona ba lo emeng gaufi le bao ba ba tlhatlogileng o tlololelang kgoloko me lo neelaneng diatla le bone mongwe mme o re morena a go segofatse go jalo jaaka seatla sa kabalano.
We are now just a little late in our services. How many love the Lord Jesus? Raise your hand.
Amen.
Amen. I wonder in silence now or just quiet as we could. In commemoration of Him who is omnipresent, that's here tonight, if we could softly sing.
Re janong tharenyana fela mo ditirelong tsa rona. Ke ba le bakae ba ba ratang morena Jesu. Tsweletsa seatla sa gago. Ke a iputsa mo tidimalong janong. Kgotsa fela ka tidimalo ka fa re ka kgonang mo go ipeleleng ga ene yo a leng mogotlhegotlhe. Yo a leng fano bosigong jona fa re ka opela ka bonolo.
It was down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried.
Amen.
There to my heart, when you met the requirement, laid your hands upon Him.
Ine ile golo kwa sefapanong kwa mmoloki wa me aneng aswateng, golo ko go phepafaletswa go tloga bolong ke ne ka lela. Ko go pelo ya me fa o ne o diragatsa taolo wa baya diatla mo godimo ga sone.
There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Let us sing softly now as we bow our heads to Him.
Ko go pelo ya me madi ane a tshwaswa a o khalalo go lena la gagwe mpeng re opeleng ka bonolo jaanong re sa obamisetsa ditlhogo tsa rona go ene.
Ule kwa sekapano kwa mulukwa ane aswa ulago papa fa le tsokutuga bule kumegalila ko kupilu yami madi ane a taswa kalale no kudina la kakwe.
Now quietly with your heads bound, you who are saved, say, oh, raise up your hand now.
Janong ga bonolo ka ditlhogo tsa lona di namisitse lona ba ba pholoseng e reng ao tsholetsa seatla sa gago janong.
Precious sound that saves.
Se pholosa mo bolleu.
I am so glad I
so am kulusa ibile o tsola ke le pepa kalane kulina la kwe kalane kulina la kwe le le diwan tata
Now with your hands down, your heads bowed.
Janong ka diatla tsa rona di lefatshe di thogo tsa lona di obamisitswe.
I just thought someone called a few moments ago and said someone want to be remembered tonight in prayer for their body. They couldn't get back to the meeting for Sunday night for the great healing service. Would you stand to your feet, you who want to be remembered in that prayer just now?
Ke fetsa go akanya mongwe o ne a letsa metsotso e e mmalwa e e fetileng mme ne a re mongwe o batla go gopolwa mo thapelong bosigong Jona ka ntlha ya mmele wa gagwe. Ga ba a ka ba kgona go boela kopanong ya bosigo jwa la tshipi ya tirelo e kgolo ya go fodisa. A lo tla ema mo dinaong tsa lona lone ba lo batlang go gopolwa mo thapelong eo gone jaanong.
Now with your heads bowed.
Janong ka ditlhogo tsa lona di inamisitswe.
He was wounded for your transgressions, bruised for your iniquity. The chastisement of your peace was upon him, and with his stripes you were healed.
O ne a ntshiwa matsanko ka ntlha ya ditlolo tsa rona tsa molao. A teketelwa boikepo jwa lone. Petso ya thokgamo ya rona e ne e le mo godimo ga gagwe. Mme ka dititeo tsa gagwe re fodisitswe.
Now, blessed Father, as we humbly approach the cross just now, where grace and mercy found me, there the bright and morning star sheds its gleams around me.
Janong rara yo segofetseng jaaka re atamela sefapano ka boingotlo janong jana kwa lethogonolo le boutlwelo botlhoko di mphitlhetseng gone ko o nang ledi e e phatsimang le ya moso e ntsha masedi a yona go ntokologa.
These sick are standing in your presence. They are believing just now that by faith they look at that stripe back yonder. And by his stripes we were healed.
Banu ba ba lwalang ba emi mo bolenteng jwa gago. Ba adumela jaanong jana gore ka tumelo ba lebeletse mokwatla o iteileng kwale. Mme ka dititeo tsa gagwe re ne ra fodisiwa.
Most Holy Father, we come confessing our faith, believing that you heal our sick bodies through the great vicarious suffering of the Lord Jesus.
Rara yo bitsopo go gaisa thata, re tla re ipobola tumelo ya rona, re dumela gore wena o fodisa mebele ya rona e lwalang, ka go utlwiswa botlhoko mo go golo ga morena Jesu mo boemong jwa rona.
And we offer for this people who is standing a prayer of faith that you promised would save the sick.
Amen.
And we together as a unit of your believers tonight.
Mary nela ka ntla ya batho bana ba ba emeng thapelo ya tumelo e wena o solofeditseng gore e tla pholosa balwetse. Mme rona ga mmogo jaaka motso wa badumedi ba gago mosung Jona.
You said wherever two or three are gathered, I'll be in their midst. And we ask mercy for them, that thy grace may now touch their innermost soul, that something will anchor way down deep.
O ne wa re kae le kae kwa ba babedi kgotsa ba bararo ba phuthegileng ke tla nna mo gare ga bone. Mme re ba kopela boutlwelo botlhoko gore lethogonolo la gago jaanong mma le ame mowa wa bona wa botho o o kwa teng teng go feta. Gore sengwe le se tla itsetsepela kgakala kwa tlase kwa boteng.
That they'll know that Christ is here and has spoke to them, saying, child of mine,
I took your sickness yonder at Calvary.
Gore batla itse gore Kresete o fano mme o buile le bone are ngwana wa me ke tsere bolwetse jwa gago kwa go legotha.
Now just cast all your cares on me, for I care for you, and may they be healed ever with hope. For we ask it in Jesus' name, amen.
Jaanong konopela fela matshwenyego otlhe a gago mo go nna, gonne ke a go tlhokomela. Mme mma ba fole, sengwe le sengwe gotlhelele, gonne re go kopa mo leneng la ga Jesu. Amen.
And as they sat down now, someone close to them, lay your hands upon them, somebody that was praying for them. The Bible said they shall lay their hands on the sick, they shall recover. Amen. The Lord bless.
Me fa ba nna fatshe jaanong, mongwe yo a leng fa gaufi le bona, ba ya diatla tsa gago mo godimo ga bona. Mongwe yo neng a ba rapelela, Bible e ne ya re, ba tla ba ya diatla tsa bone mo go ba ba lwalang, ba tla tsoga. Morena a se go fatse.
If I'm not mistaken, and I'm not looking at the man that was healed here a couple of days ago or a couple of Sundays ago, that was deaf or something in the ears, I see you enjoying the meeting tonight. You hear me all right now? That's good, wonderful.
Fa ke se yo phoso, a nna ga ke a lebelela ko monneng yo neng a fodiswa fano malatsi a le mmala a a fetileng. Kgotsa di sontaga di le mmala tse di fetileng yo neng a le susu kgotsa sengwe mo ditsebeng ke go bona o utlwa monate wa kopano bosigong jona wena o nkutlwa sentle jaanong mo go molemo go a kgakgamatsa.
Just stand up to your feet just a moment. How many remembers him being here?
Amen.
He passed to the prayer line, brought him back up to the platform, and the Lord healed him and made him well.
Emelela fela ka dinao tsa gago motsotso fela. Ke ba le bakae ba ba mogakologelang a lefano. Mme o ne a feta ka fa moleng wa thapelo. Ne wa mmusetsa golo kwa seraleng. Mme morena o ne a mo fodisa a ba a mo siamisa.
Amen.
Blessed be the Lord. Thank you, brother, for your testimony. It could be through the dozens. But isn't he wonderful?
Morena a sogofatswe. Ke a go leboga mokaolong ka ntlha ya bopaki jwa gagwe. E ka nna e le fa gare ga dipalo tsa ba le some le metso e mebedi. Fela aha khamatsi.
Now we want to see you tomorrow night early, and then Sunday morning early, Sunday afternoon, and if you can get back for the healing service Sunday night. Until we meet, may we stand and sing our dismissing song, Take the Name of Jesus with you.
Janong re batla go lobona bosigong jwa ka moso pele ga nako, me go tloge go nne moso wa la tshipi. Pele ga nako motshegare wa la tshipi, mme fa lo ka kgona lo boele tirelo ya phodiso ya bosigo jwa la tshipi go fitlhela re kopana, mma re emeng re bo re opela kopelo ya rona ya go phatlhalala. Tsaya leina la Jesu le wena.
Tsaya leina la Jesu le wena, mona mothota pelo le wa kuto otoko.
Re tologa gotlelele go dikologa mme o nelane diatla jaanong le mongwe le mongwe. Re tologa gotlelele go dikologa mme o nelane diatla.
Lina lele ratiwa, o libuti ja, libuti.
Now look this way.
Janun libang kafan teng enu.
Lina na jesuri o bama, ri na mala padi na unta kwe. Kosi ya di kosi ku levo di mereka moresa tota si waro ufe dile di nere rati wanta o lebu ti jam o lebu ti jam lebu ti mero jalo ko timo Oh, liberty to me, liberty to me. Se boy ane fete, libidu na la jale fo.
Now remember the Neville Choir. Quartet broadcast in the morning, WLRP at 9 o'clock, and Brother Stricker's come at 9:45 Sunday morning. We're just making a tape for him this afternoon on the resurrection.
Janung Hagulhalang Kwari Yabaha Nevel, Kaso Yabaupedi Baba Ne Momusong WLRP, Kanako Yaferabungwe, Mi Ya Mukaulung Stricker Itata, Kanako Ferabungwe Masume Mane Limitu Emitano, Latipi Momusung.
And now, until we meet again, the Lord's blessings be with you as we bow our heads. And I'm going to ask my good friend and brother, Brother Palmer from Macon, Georgia, if he will dismiss this audience in a word of prayer while we pray. Brother Palmer.
Me janong go fitlhela re kopana gape tshogofatso ya morena e nne le lune fa re ina misa ditlhogo tsa rona. Miki ile go kopa tsala ya me e molemo le mokaolungwe Phama go tswa Macon, Georgia, fa a tla phatlalatsa baretsi bano mo lefokong la thapelo fa re santse re rapela mokaolungwe Phama.